Moko.
Miaka 40 natafuta life, hey, mwenyezi nishushie wife. Nisha pigia kama 45, sote shida japokuwa knife.
Hit and run, pigia sepa. Hit and run, kula undoka.
Yeah. Natafuta wife material, mwenye sifa na vigezo kamili yo. Mwenye kiliza kusaka madiri so, kila siku ye ni chakachaka madiri ho. Asiwe manzi wa bei ndogo, akiona magali ya lete shobo. Kumbuke mapenzi kama filters za Instagram, ama pages on bear. Asikurupuke kuposti kila tunachofanya, asa menki kosea. Na kupika isiwe shida sana, mchuzi nyama, japo mimi ndondo sana, rasta.
Maliza mabucha, kibariri nyama, wanawake wote ni sawa. Tazungukwa na mifupa na kamwe utokuta, mwanamke bora tabia.
Na wazo nikogo nipate ataka ya nibamba. Mwusi kidogo, mrefu mwembamba. Nyuma jajega kisado, nimdundishe dundishe karuna.
Hit and run, piga sepa. Hit and run, kula undoka.
We mtamu kama muwa natafuna mpaka fundo, fundo. Tupange marengo tuzesio kumariza mabando, mabando.
Type, type, SMS, dema kuchati staki kabisa.
No
fashion kutukuliza. Subiri mujiza, fall fall daily and instant. Taka nguo mpya kajirushe Ibiza. Umefunga umeshona container, kiuno kama nyigo ama sauti kama Wema. Na kupika isiwe shida sana, mchuzi nyama, japo mimi ndondo sana, rasta.
Maliza mabucha, kibariri nyama, wanawake wote ni sawa. Tazungukwa na mifupa na kamwe utokuta, mwanamke bora tabia.
Na wazo ni gogo nipate ataka ya nibamba. Sikidab, mrefu mwembamba. Nyuma jajega kisado, nimdundishe dundishe karunado.
Hit and run, piga sepa. Hit and run, kula undoka. Awa mzuri kama mama merikai, tam kama mkari tena chai. Mapenzi mahawa zikinai, aminiwe saga.
Genius.